ndabasuhuje bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mukurikira ikiganiro muri sanga hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Gahunda irakomeje kuri uyu munsi. Tugeze ku kiganiro cya karindwi tuvuga kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu gihumbi 1973, kudeta yakuyeho Repubulika ya mbere yimika iya kabiri. Umusogongero, reka mbanze mbashimire cyane mwese. Benshi, ndavuga benshi muri mwe mwaratwandikiye, abandi mwaratelefonye. Ntitwabasha kuvuga amazina yanyu yose n'ubutumwa tugejejeho kuko isaha ikiganiro yose yahita irangira tutabahetuye. Gusa mwese murashimangira ko gutega amatwi umuntu nkawe no kumva akababaro ke, gushyira imbere ukuri, gufasha mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, ibyo byafasha Abanyarwanda kutongera kwishishanya no kwikangana. Murabishimangira ko byabafasha bose kwisanga mu rwababyaye, bakavana kivandimwe, bataryana, batahemukirana, batagambanirana, baticana. Mu kiganiro cy'uyu munsi turongera kwakira ubuhamya bw'abagize ibyo babona cyangwa babonye mbere cyangwa se nyuma y'ihinduka ry'ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere. Mbibutsa mwese gusa ko ukuri ku byatubayeho nk'Abanyarwanda ariko radio ya Amerika ishyira imbere kuko niyo soko y'amahoro n'ubwiyunge. Radio yacu, radio yanyu, ijwi rya Amerika ntikimanza, ahubwo tugerageza gucukumbura kugira ngo ukuri kube isoko yo kumenya no kumvikana. Tutubakiye ku musenyi bitari ukugoreka ukuri kandi kwigaragaza, kuko iyo nta kuri kubonetse hari igihe ibyo umubyeyi yakoze bishobora kuryozwa uwo bashakanye cyangwa se abana be. Si ngombwa gutegereza imyaka 50. Dukomeze ikiganiro, mpereza ijambo mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana ukibagezaho. Veniste, mikoro ni yawe.
Ndagushimye cyane Etienne Karekezi, nongeye kandi kwa ikaze mwese inshuti za radio yanyu ijwi ry'Amerika. Muradukurikira kuri FM mu Rwanda ku 104.3 no kuri FM 88.3. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri Facebook, YouTube no kuri internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu www.akadomo.com. Mwifashijwemo n'abatumire bacu muri iki kiganiro muri sanga murumva akandi gashya ko Perezida Kayibanda yaba yaranze ko kudeta muri 1973 iburizwamo.
We yanze ko amaraso amene kayaravuze ati mwebwe ntukoze iyo bavuguye mu mutego ukomeye cyane.
Murumva ukuntu umwe mu bapfakazi yimwe uruhushya rwo kujyana umwana we kwa muganga,
umwana aza kwitaba Imana nyuma y'amezi atatu umwana we kwitaba Imana, nibwo mama yabonye ibaruwa imubwira ko ashobora gusohoka nta kibazo azajya kuvuza umwana, nawe abasubiza ko atagisohotse kubera ko uriya yagiye kuvuza yarangije kumushyingura.
Hari n'icyakomeje guteza urujijo kugeza ubu, ifatwa n'ifungwa ry'uwari minisitiri w'imari Fidele Nzanana. Yafashwe ryari kandi nande afatirwa he? Ni mu kanya. Bamwe mu bana b'abanyapolitiki bafunzwe babayeho ku buntu bw'Imana n'inshuti.
Abenshi twize serari artisanari, bashiki bacu bize complimentaire familiale na za foyer sociale.
Turarangiriza ku buhamya bw'uwari mu rukiko Perezida Kayibanda n'abahoze muri leta ye baburana kandi basomerwa.
Abantu baherukaga kubona Dr. Mieshuye muri sharite ya presidansiyeli muri resepsiyo kongera kubabona bambaye imikara cyari ikintu kitoroheye umutima w'umuntu.
Izo nizo ngingo nkurunkuru twabateguriye muri iki kiganiro muri sanga.
Muri sanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Nabi basezeranije mu kiganiro cy'uyu munsi turahe ijambo abaduhamagaye batubwira ko hari icyo bifuza kutwunganiraho. Hari nabo twahamagaye kubera ibibazo mwatubajije mwifuza ko twabashakira ibisobanuro. Ni muri urwo rwego bamwe mu bumva ijwi rya Amerika badusabye kubashakira ibisobanuro kuri kudeta yavuzwe hano muri iki kiganiro, uko yaburijwemo ku itariki ya 19 Gicurasi umwaka w'1973. Abavuzwe ko baba baragizemo uruhare rukomeye muri icyo gikorwa n'uwari Lieutenant Apollinaire Bikorimana ubari mu gihugu cya Senegal, na Sous-Lieutenant Christophe Hakizabera ubu ubarizwa mu Faransa. Christophe Hakizabera ari kumwe natwe ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Vinicius Nshimiyimana, kandi ndasuhuza n'abakumva bose ku ijwi rya Amerika.
Nk'uko nabivugaga mu kanya rero, iyo kudeta ivugwa ko yari igombaga kuba mu mezi yabanjirije ukwezi kwa 1773, uwo mugambi wabayeho.
Twari dufite amakuru ko ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatanu hari kudeta yagombaga gukorwa, ivuzwe n'aba ofisiye bamwe barimo ba Kanyarengwe ndetse n'abarizinde bamaniraguha. Ariko nyine Perezida Kayibanda we ntabwo yabyemeraga, we yavugaga yuko nta kudeta yakorwa Habyarimana atabirimo, akatubaza ibimenyetso by'uko Habyarimana yaba biri inyuma, ibimenyetso tukabibura. Ariko nkatwe ba ofisiye nyine, uko twari tumaze kubineka twabimenye, dufata initiative turi abajenzi ofisi, dufata inisiyative yo kugira ngo nibayikora tuyiburizemo.
Ariko buretse gato ya Bwana Hakizabera, muri 1973 uri Sous-Lieutenant, uri kumwe n'abandi ba Lieutenant, abo ba Lieutenant muburizamo kudeta mute?
Ntabwo byari bikomeye, kuko ikintu très important ni uko uba washoboye kuba ufite abasuzi ofisi bari muri za unite kandi n'abasirikare. Urumva rero twebwe twafashe initiative antakujene zofisi, kuko twarahiriye kurinda Repubulika y'u Rwanda n'inzego zayo. Twebwe rero duhitamo dufata umugambi ryo kugira ngo uyu kudeta tuyiburizemo, ngo akore kudeta i Kigali yagombaga kuba afite sa disposition les troupes zishobora gukoresha bita bouclage y'umugi zifata les points stratégiques. Inite yashobora kubikora rero yari imwe yari escadron de reconnaissance yategekwaga na Kapitaine Gasake, icyo gihe ari muri Sejuru mu Bugesera. Kubera iki? Kubera ko hari tansiyo hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu Bugesera hari impunzi nyinshi cyane zari zarahunze ubwicanyi mu Burundi, noneho rero boherezayo eskadro kuko yari ifite intwaro zikomeye n'ibiki kugira ngo irinde izo mpunzi, irinde n'umupaka pour contenir Abarundi. Urumva rero kugira ngo kudeta ishoboke niba kubikora eskadro itaje, noneho dufata initiative tuti eskadro niza turayibona nizigira ngo ijye za point strategique twebwe i Kanombe onsete prepare, kuko naho hari imike nayo ikomeye bitaga kompanyi d'appui yari ifite intwaro za rutura zishobora guhangana na za brand. None ubwo rero abo bari pure n'abandi basirikare, kuko iyo eskadro ibuje ikaza twari guhita dufata ikigo cy'i Kanombe kudeta tukiburizamo, kuko muri eskadro twari dufitemo n'abasuzi ofisiye bo muri CD n'abandi bose ureza afite deja contacte, ntabwo bari no kurezista cyane kuko abo muri noru ngira ngo harimo nka turi burenda 5 icyo gihe zariho, imwe yari ngira ngo muri reparasiyo muri base kwize 5 abantu bo muri CD abasuzi ofisiye bafite ku dopiyesi ngira ngo bari bane. Cyakora ibyo wazabibaza nka Gasake we kuko ni umuntu uvugisha ku rwego yarabikubwira. Urumva rero twebwe kugira ngo noneho rero turayitegereza eskadro ntiyaza itaje, rero abasirikare basura mu bigo yakudusura mu bigo, ibyo byari byagaragaye byamenyekanye nyine, ndetse habyari na Perezida atumiza inama yarakaye cyane yaba ofisiye, noneho hashyiraho na komisiyo d'ankete. Komisiyo d'ankete yarimo kapitene Mutabazi na kapitene Maniraguha nabaza abantu benshi cyane nge ntibanambaza nge bambaje na nyuma se banambajije Simba bambajije tugiye maje Simba nimubwira ko twebwe twafashe initiative kugira ngo tuburizemo za manevre kizi za destabilize mu pays yowe n'udutsiko tw'abantu abo twitabira mbese deferema egare
none se uravuga yuko mwabibwiraga Kayibanda akababwira ko nta kudeta yaba Habyarimana atayirimo. Habyarimana yaje gukora kudeta gute avanaho Kayibanda kandi Kayibanda yariziraga ko atashobora kumukuraho.
Icyo ni cyo kibazo nyine kiri ko Kayibanda yizeraga umuntu witwa Habyarimana cyane akizera ministre de l'interieur Sebatware cyane kandi Habyarimana yari afite za mpaye zose kuko niwe wari ministre akaba chef d'état major w'ingabo na police na sirote yose yadepandaga ya ministere de la garde nationale. Icyo gihe umukuru wa sirote batarakwa kudeta yari Kanyari ngo nuko baje kumuvanamo nyuma bakamwereza mu mashuri. Urumva rero Daboro ikintu gihari bagomba kumenya ni imvururu zabanjirije ibyo byose mu mashuri. Izo mvururu muri Saint André birukanyemo murumuna wanjye bamwirukanyemo ngewe nkoresha agashuti ni noneho mpamagarwa na directeur w'amashuri Padri Gofina njyana n'abasirikare tugezeyo ambonye atahubwo ati nusubize mu ishuri uko bakubonye baritanga ndaje kumubaza ambwira yuko information bafite ibyo bintu ubiri inyuma ari Lieutenant Colonel Kanyarengwe. Ibyo bintu Kayibanda information twazigeje kuri Kayibanda bigaragara n'ibiki we avuga ko bazakora nyete avuga ko abaza Habyarimana nyuma ministre Menande atubwira yuko ngo Habyarimana yamubwiye ko agiye gukora nyeri ko Kayibanda we yagira ngo Kanyari ubwo bahite bamufata ahubwo nabo bandi Habyarimana ngo amubwira yuko agiye gukora nyete bakamenya aho bari kumwe bose kuko bafunze Kanyarengwe bataramenya abo bandi bashobora kumena amaraso. Urumva Kayibanda rero arabyizera arabyemera ariko nyuma tuza kubona ko hari ibyo cyabaye mbere yo byarudize imifu muri bimwe bakora mitation kandi mitation zakorwaga nande amakuru wari GS Rugara cyariho bakoze mitation ubwo ngera nagiye ibyumba kubaki nubakishaga nari mfite chance de batiment militaire ibyumba mu kigo cy'ibyumba cy'abapolisi noneho mbona kapitene niyo yita araje azanye izo za mitation zose azifite noneho rero arambwira ati dore ibyo basundutse bameretse atabona izo za mitation zabaye bari bagiye bandika n'ikaramu imbere y'ubusundutse wese bavanye i Kanombe bavanye i Kigali babohereza kure mu Ruhengeri Icyangugu Ikibungo mu Mutara noneho basanga abo bawufisiye bose b'abanyenduka bavuga ko muri Gitarama Kibuye Butare bose abari i Kanombe n'i Kigali bari babavanye babohereje muri za Ruhengeri Gisenyi Cyangugu Kibungo no mu Mutara noneho abantu bavuka muri Gisenyi na Ruhengeri basugufisi aribo bashimbuje abo ngabo aribo bazanye muri Kigali. Ubwo noneho tujya kwa ministre Minani ubwo niyo turana musoro navuga ati ngise byerekana ko izi ngizi za mitasiyo ntizakorwa chef d'etat major atabyemeye. Ubu se ntibigaragara ko noneho na Habyarimana kudeta abiri inyuma Minani anyura mu cyanzu mu gikari aragenda adusigaye iwe ajya kwa Kayibanda nyuma hafi y'iminota nka 40 aragaruka atubwira yuko Kayibanda yahamagaye Habyarimana Habyarimana akamubwira ngo izo za mitasiyo zakozwe na Serubuga we Habyarimana atabizi.
Ariko Serubuga ibintu byose ni Serubuga ibintu byose ni Serubuga. Serubuga yashoboraga gukora ate
Minani yavuze ngo ni Serubuga twebwe turabyanga tuti ntibishoboka ntabwo Serubuga nubwo ari je ntashobora kumita resizo ofisiye chef de tamajor tabizi. Minani aravuga ati Kayibanda yavuze ko ari kwa Habyarimana amubwiye tuti no ahubwo usubirayo umubwire. Ariko noneho Minani atubwira yuko na Kayibanda nawe ngo yahagaritse izo za mitation ngo abwira Habyarimana yuko ntabwo ari igihe Burundi n'u Rwanda bareba na ingwe ngo sone paroma do chambarde les unités kuko ngo nibyo ngo bigabanya efficacité combatante y'izo za imite ngo do zomitacyo zose jure zihagaze ako niko gatosi tambere kari kanje hagati ya Habyarimana na Kayibanda ariko Kayibanda agahora nyewe ari prida ubwo dukomeza natwe kubikurikirira hafi bize nk'inyanza kwanda akazanda akazo yambwiye ati hari amashuri batangira abantu bavuga ibutare bajya kudestabiliza mu yandi mashuri hose ngo yohereza telegramu muri leta majoro asaba instruction yase abakarito abantu bavuga ibutare bakaba bagiye mu mashuri gukwiza akajagari mu mashuri muri za gitarama ahandi hose bategereza instruction ntibazimuha arabareka abanyeshuri bahita batagenda ubu ibyo byose biba byerekanaga yuko hafeti iyo byanarije inyuma usanga ibyo byose barateguraga ibintu ngo baranderote egufire nawe noneho nibakora kudeta bazabone ibyo bareka Kayibanda ibyo tubisobanura minani avuga ko yibwira Kayibanda tubisobanura nyiribakwe niyo akora nabyumva
Christophe Kizabera mwashoboye kuburizamo kudeta mu kwezi kwa gatanu ariko mu kwezi kwa karindwi nyuma y'amezi abiri gusa ntabwo mwashoboye kuburizamo iyabaye ku itariki ya gatanu Nyakanga mwari muri he
oya kutayiburizamo urumva Kayibanda yari yaranze tuto resistance tuto opposition urumva do 19 ko kwaranje abasirikare hanze Kayibanda we jara muri akaje kandi nabwo nta nicyabaye kuko eskadron yaje iyiza nibwo byari kugaragara niba twayiburijemo cyangwa tutayiburijemo Habyarimana yaraye mu ntuza yaraye mu Bugesera ntabwo yaje eskadron yaje ngo gira abarwana noneho nyuma yabyo Kayibanda yagiriza aratubuza noneho nta kintu twakoze kandi na kudeta ibaye uzarebe nta ofisiye n'umwe unacyarama cyangwa ahandi
ariko se Kayibanda yigaga yuko muburizamo kudeta abahizihe mpamvu zigaragara
yanze kwa marasa meneka uyanze kwa marasa meneka yaravuze ati mwebwe mukoze iyo bavuguye mu mutego ukomeye cyane mwebwe muvuze ngo mugiye kuresista byanze bikunze marasa na mwa Rwanda atakugira ngo bigende gutyo muzareke abo barutemayeze we ntiyende gukoreshaga abakigati muzareke barutemayeze bagufate bafate igihugu nibashaka bazatwice batumare nibyo twumviye niyo mpamvu ubona kunze twavuga ngo yabaye mu mahoro nta resistance yabaye ntaki kuko Kayibanda yari yarabyanze kompletoma n'icyo gihe mu gitondo yabakudeta Rosenge Kanyarengwe yaje na kajugujwa twawe na Rietora Muganafura we ajya mu biro kigarana na Muganafura hanze ese manuka nari kompanyi Mutara tuze kwepuza kuri kudeta ati tuve tutu ati rekira ati Kayibanda ibyo yarabyanze n'ibiki byose ati ubutegetsi n'uwabapanze ati byihorere hari resistance yigeze iba ntaki ko Kayibanda niwabibujije na n'ubu ndabimushimira Kayibanda yerekanye ikintu gikomeye ubushishozi urumva ubushishozi bukomeye cyane yerekana ko yakundaga abanyarwanda bose ntabwo yashatse ko hagira amaraso n'ikijojo na kimwe cyameneka
Christophe Hakizabera ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
Washington Ijwi ry'Amerika
kudeta muri 73 imaze kuba ntabwo abayobozi bakwanaga na Perezida Kayibanda bose bahise bafungwa bagiye bafungwa urusorongo kugeza 73 irangiye ndetse no muri 74 bagifungwa bamwe bagaruka ku kazi ariko nyuma baza gutabwa muri yombi niko byagendekeye Stanislas Ndahimana wari umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubucuruzi yahawe akazi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga nyuma ya kudeta nyuma za gufungwa umuryango we urameneshwa ucirirwa muri komine kimwe na bagenzi be ariko afite umwihariko yishwe afite imyaka 28 muri iki kiganiro natumye
Ndasi muri 33 yari directeur general muri Minecom no kudeta ikimara kuba ntabwo bahise bamufata ahubwo bamuhinduriye umwanya amugira directeur general muri ministeri ya cooperation itabona mu action aza muri Amerika yahamaze amezi atatu
yaje gufatwa te byagenze gute
nuko nyine yagarutse avuye hanze muri mission bakomeje kujya bamushyira muri za interrogatoire bamubaza bakamurika bakamubaza noneho ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu muri 74 rigizine yaramutelefonnye aramubwira ngo aramushaka ataragenda aramwitaba agezeyo yahise amufata aramufata ngo mu cyo gihe ngo muraza ariya muri prison Kigali muri 1930 noneho ukiye mu gitondo ngo nibwo yamujyanye muri special mu Rwenge.
Dizinde aramwijyanira ubwe.
Ewe yamujyanira.
Bafashe papa wawe icyo gihe mama we
ahima. Kwa gatandatu ku itariki ya 9 mama yari muri clinic kuko yari amaze kubyara umwana muto nyine papa yasese. Twebwe twari mu mazu twebwe twabaga nyine I Kigali mu mazu ya Leta twari turi hata ku Kicukiro.
Ubanza umbwire mama wawe mbese we ko yari amaze kubyara bashoboye kumugumisha mu nzu ya Leta kugira ngo abanze atore imbaraga.
Oya ntabwo bamuretse kuko mama yakoraga muri Caisse de Parigne ubwo nyine avuye mu bitaro yaraje aza mu Kicukiro ariko nyine ngo ahurira n'abasirikare cyangwa se intumwa za Leta simbizi bamubwira ko bamuzanira ngo iletre imuhagarika mu kazi banamubwira ko ahita asohoka mu nzu ya Leta. Ubu rero yahise asohoka mu mazu ya Leta ubwo nyine abantu b'inshuti n'imiryango mike twari dufite mu mujyi wa Kigali baramufashije turagenda tujya aho tuvuka tukamunyi muri komine Tazi.
Ariko se nk'abana mubonye agahinja mwagombaga gukina nako mukakakira mukishima hambirijwe riva mujyanywe kuri muri komine aho ngaho ku kamonyi wanyu mwakiriwe mute mwabayeho mute muri iyo minsi.
Urumva twari n'abana cyane barasigaye nkanjye kuri tubona bafite imyaka 2 ntabwo ibyo twagiye twabibonaga ntabwo twari tuzi rwose twagiye twumva gusa amakuru uko twagenda twigira hejuru bagendaga badusobanurira mama batubwira ariko urumva twageze nyine ku kamonyi aho papa avuka ninako rwose na mama nawe niho avuka mama avuka ariya Irunda muri komine muri Irunda urumva nawe ku kamonyi ibintu byegeranye imiryango iratwakira iradufasha mu gahinda kenshi kubona umuntu umubyeyi ushoreye impinja wenyine ariko rwose abavandimwe inshuti bagerageza kumuba bugufi turakura tubaho mu bibazo byinshi nawe urabyumva ku mama nawe nawe yemeye gusohoka muri komine avu muri komine Taba n'ubu buryo twabayemo.
Ndimo ndagerageza kugusubiza mu bihe bikomeye ndabyumva nk'umwana wabyirutse ubona ugize Imana ukabona ukavuga uti mbonye kandi umuntu akanjye ako kana kakuze gate nicyo nshaka yuko mbwira n'urukundo wari ufitiye umuntu wawe.
Uwo mwana ntabwo yaje kubaho twageze nyina ku kamonyi umwana ararwara amezi make ararwara ararimba data wacu rero waga mu Bubiligi ubwo noneho akora ibishoboka byose ashaka impapuro kugira ngo umwana aze kwivuza ubwo nyine mama umwana wacu amaze kurwara mama yandikiye ta majoro asaba kujya kuvuza umwana hanze kuko we atari yemereye nyine gusohoka muri komine yarafungiyemo abicisha mu Bihayimana abihayimana bayimufashamo bakajya bajyana ayo maletre ese rubwo agasinye ko yayabonye ko noneho bikomeza gutya ariko umwana aza kwitaba Imana nyuma y'amezi atatu umwana amaze kwitaba Imana nibwo mama yabonye ibaruwa imubwira ko ashobora gusohoka nta kibazo azajya kuvuza umwana nawe abasubiza ko atagisohotse kubera ko uriya yagiye kuvuza yarangije kumushyingura.
Komera ninde washubije umubyeyi wawe amubwira yuko noneho ashobora kujya kuvuza umwana?
Ni ibaruwa yasinyewe na Serubuga.
Ikintu ntumva ni iki ngiki? Serubuga ari muri Eta Major. Serubuga ntabwo ashinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda. Serubuga ntabwo ari umuganga mukuru mu gihugu ugomba kubwirwa ko hari umuntu ugomba kujya kuvuzwa hanze. Serubuga ntanubwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ntanubwe ashinzwe ubutegetsi bw'igihugu, ari muri Eta Major. Kuki mwandikiraga Serubuga? Ntabwo mbyumva.
Kwandikira Serubuga ntabwo wari kwashinzwe byose koko ubundi ni uko abamama bacu bafungiye mu bituragiye bagombaga kugira uruhushya rutuma basohoka gusohoka rero urugyango rwasinywaga nawe Eta Major ko ashobora gusohoka mu gihugu.
Eta Major niyo yonyine yashoboraga guha uburenganzira umuntu ufungiye muri komine kugira ngo ashobore kuyisohokamo.
Niho honyine hari uruhushya ngo bashe gusohoka mu gihugu. Ibyo ni ibintu byakunze kumubabaza, yakunze gusubiramo kenshi.
Umubyeyi wawe wabonaga yakira ate aho ari nawe aratwumva
ariko mutwumva hano ku ijwi rya Amerika ababyeyi benshi ntibashobora kuvuga kubera intimba bagifite ku mutima iyo tutashoboye kubavugisha duvugisha abana babo kugira ngo ubutumwa bafite bushobore kugera kuri mwebwe mwese abanyarwanda ho muri hose mu Rwanda no hanze mwumva ijwi rya Amerika mushobore kumenya ukuri ku mateka igihugu cyanyu cyanyuzemo nyuma ya ukudeta y'ikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Giligo Kayibanda muri 73 nkaba nakira muri kano kanya ku ijwi rya Amerika Clarisse Ndahimana n'umwana wa Stanislas Ndahimana utubwira uko babayeho utenda utubwira cyane cyane uko umubyeyi we yakiriye kutabasha kujya kuvuza umwana we kubaho ntago byari byoroshye nk'uko avugaga ariko se abo baturanye banyu abo mwasize Kigali ezo shuti zanso pe nta wagize gutya ngo atinyuke yemere nubwo yabizira kubahereza kuboko kugira ngo mutaruhama
birumvikana harimo aba taratwigeraga ariko hari bose nabandi ibabaye babaye beza cyane babaye beza baradufasha ubwo nko muri 78 wabinyine baba nabo hari batangiye hari kujya hadoborerwa batangiye kujya basohoka no mu makomine umvugo gi nyima y'imyaka 5 uvugiye cyo cyagishwe cyanganaga bose mama yajya i Kigali ajya gushaka n'ibabazi yari ministre wa finance n'ibabazi yari akoranye na papa akoranye bose neza bumvikana nuko rwose n'ibabazi bamara mutakambira ego se mfasha ndwana babana bagiye kumfana nuko bikana kwita ego se ego se ntakirwa yafasha
n'umuntu mwiza
cyane gose ndabashimira cyane biru ya ijuru cyane kwa mwa shatse kujya mutambutsa ibiganiro gose namwe no gutwari mujya kumva ngo aramwumva ibintu byagahinda kabano batari bake bahuye nabyo kandi gose ngabankomeza nkabona komeza za kwihanganisha abo twahuje aya makuba akomeza bihangane
Kalisa Ndahimana ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uwongeye guha ijwi rya Amerika
urakoze cyane
Washington ijwi rya Amerika
mukomeje kumva ijwi rya Amerika ifatwa n'ifungwa rya Fidel Nzanana wari ministri w'imari ryakomeje gukurura impaka mu biganiro byacu biherutse mwumvise Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umukuru wa état major avuga ko Nzanana yafatiwe i Kigali umukobwa we Miriam Nzanana yahishe amusubiza ko umubyeyi we yafatiwe ku Kibuye muri komine Kivumu amaze kumva ayo makuru wa Polinaire Bikorimana wari umusirikare ari Vietnam muri 73 yari mu kigo cy'i Kanombe ashinzwe imikino ngororamubiri yatubwiye ko hari icyo yifuza kutuganirira ku ijwi rya Amerika dusangira ijambo Apolinaire Bikorimana tuguhaye ikaze wasabye kugira icyo wunganira abino biganiro dukora umaze kumva ibyatambutse wageza kubumva ibya Amerika igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanye nibiri asera ubuga vuga kugira ngo tuvugishe ukuri Nzanana yaruwe wacu narabikurikiye bamuvanye inyangi wabo muri mini Kivumu avuyeyo bamuzanye kwa Serubuga abamufashe bamuvanye mu bitaro kwa Serubuga muri saro bamujyana muri gereza
ibyo ngibyo uvuga ubifitiye gihamya nk'uko ubyemeza
ubifitiye gihamya ega ya Serubuga yaratuye afi ya Kondo garide hari i Kigali umuntu nka Nzanana deja ne yasohoka ari iruhande rwa esemu bamufashe umuntu nka Nzanana si umuntu nepotiki bamufashe bamuvana kwa Serubuga benshi byaragaragaraga ntabwo hari nijoro hari ku manywa y'ihangu
hari nko mu masanga ikura ku byamfasha kubimenya na ugerageza guhuza n'amakuru mfite kugira ngo numve niba ari byo
ahubwo wabaza ko Serubuga Bikorimana ko yambwiye gutya bimeze kandi rero amaherezo nuko nta rubanza rurimo amaherezo ka Serubuga azashimira apre nuko ntabwo yitegaga ko ibintu bizajya kumugaragaro
Apolinaire Bikorimana ndagushimiye cyane ku bwa kino gitekerezo uduhaye
nabibukije mukanya ko Colonel Serubuga mu biganiro twagiranye yaduhaye amakuru kwifatwa n'ifungwa rya Fideli Nzanana. Ngiye kubashyiriraho ibyo Serubuga yashubije mubajije icyo kibazo mutega amatwi kuva atangira kugeza ku ndunduro.
Ndi mu biro mafamba arantelefona ati hano hari umuntu ugushaka byihutirwa, ndaza nsanga ari Nzanana anshyira fara arambwira ati ndashaka rwose unsabire nouveau directeur général du service central de renseignement donc nouveau directeur de la sûreté ati unsabire audience ame audience tine audience musaba gusa telefone ari izindi ndetse ninagusaba serivisi delikade ni hano hari Nzanana ushaka audience wamurasova izindi arasubiza ati no ati izo siyare imyo ntashobora kuinterompa ati mubwire azaze ejo witeri turante donko Nzanana yajyanye na Karaveri yamuremye sinzi niba wari umuzi yajyanye na agiye gucumbika iwe ahari simbizi ngo mu gitondo aragenda yari presenta anovere kari izindi arantelefona ati maze kurosova votrami Nzanana ati bindi perezida arabikubwira numva nkubiswe nanone n'inkuba awonze redmi perezida arantelefona nunganya cyane ngo naguhaye mukumbera ajwe muri eta majoro ngo ntabwo kandi mu nama twakoreye hano muri perezidansi nakubwiye ko ubona veriye na voir dans le dossier des politiciens ngo vous imisez dans le fonctionnement de la justice ngo comment
kwa kubaza rwose impamvu urimo wivanga mu mikorere y'ubutaka.
Oya no, yarambwiye ngo niba ndafite akazi gahagije aho ngaho mubwira anshyira handi nka 3 jours après notre secrétaire araza arambwira ati hari komandarize ngushaka kukubona nimunzanire. Nuko noneho niho yazaga sekretari arasohoka ebyensi rero noneho yambwiraga ati nta kindi kinzanye nze kugusaba imbabazi ati twarabanye warantegetse ndegeka neza notre relation vraiment isamfaye ati akazi kandi kagiye kunteranya nawe nesiki ati iya feri ya Nzanana ati rwose mbabarire ati kereka niba perezida yarabyumvise nabi atariko ati twari tumaze iminsi tumushaka twaramubuze ndetse ahubwo nari namukoreye raporo ko nkeka ko yafashe indege yigiriye Burayi ati kuko aho famiye iri inyange Kivumu ati twarahagose ati ntabwo yigeze yinjiramo ati rero ati twaramubuze ati igizimana mubonye anyizaniye ati mfite mbibwira perezida ambwira ko nta kindi kirankorera mukorera uretse ku executa le mandat d'arrêt.
So umuntu mwashakaga gushyira muri cour de compte akanga umuntu wasabiraga umwanya sekarije ngo agirwe ministre wa affaires étrangères umuntu yisabira ubwe randevu kwa rizinde ahageze arafatwa.
Oya no ngiye ndakubwira ahubwo ko nyuma yaho bafame niwe wageze aho arangarukana ati kame mu muntu w'inshuti waruje aho ngaho bakamufata ubwo avuye iwawe niwe basuzuguye etsetera twageze aho nyuma duhubiriye muri ayino kazi yo ahuye na perezida niwe yavuze ati kamemo yakubaha bwana perezida ati vurema iriya kaye ya Nzanana yarambabaje ati kuko nijye wahamagaye umugabo wanjye ari mu biro araza bakamufata ariwe n'umugabo wanjye basuzuguje noneho perezida niho yamubwiye ati nono karmevu ati Serubuga narabimusobanuye kuko ubwo nyuma nageze aho ubwo nari ntaragera nageze aho njya gusobanurira perezida uko byagenze noneho mbibwiye mafame ho atukararira n'iki noneho ahuye na perezida Edno Separatoni niho yabimubwiraga nyine ambwira ati muzakora ibiti nkoni zamba ariko harimo n'agasuzuguro ko gusuzugura umugabo wanjye.
uwo yari Colonel Laurent Nserubuga wari wungirije umukuru wa ifungwa rya ministiri Fideli Nzanana. Undi munyapolitiki wafashwe bitinze ni Minani Frodoald wari ministiri w'itangazamakuru yabikenye ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa cumi muri 1973 kuva yafungwa abe ntibongeye kumuca iryera. Yarerewe n'Imana, inshuti yari afite zimubanira neza, akawa mugani ngo ribaruwariraye nakiriye umwe mu bana be Andre Minani uba mu Bubiligi. Ikajwi rya Amerika.
Murakoze bwana Venuste Nshimiyimana kwa mwiyakiriye ku Ijwi rya Amerika.
Muri 73 uri umwana muto ufite imyaka 8 uri mu biruhuko, tubwire icyo wibuka
kwawe. Abicumbi bari Nyabikenye, papa yagombaga kuzinduka ajya mu nama y'amatora y'ishyaka igitarama. Mu gito mbere yo kwitegura kujya mu nama y'amatora yafunguye radio yumva hatambuka ku muziki w'ingabo z'u Rwanda. Papa yaje gushidikanya abaza mama ati ubanza twacuranze mu kindi gihugu atari mu Rwanda. Icyo gitondo rero mu rugo byari akumiro, abana bakoze abahinzi n'abashumba b'inka ndetse n'umushoferi wari wazindutse ugiye gutwara papa mu nama bagumye aho bakurikirana amatangazo yahitaga kuri radio. Haje guhita itangazo rivuga ko imodoka za leta zigomba gusubizwa i Kigali, nuko umushoferi afungura ibendera idarapo ku modoka Citroen arayijyana. Papa yagumye aho mu rugo yitabye inshuro ebyiri igitarama agenda agaruka. Ku itariki ya gatatu z'ukwa cumi 2023 saa moya z'ijoro mbere yo gufata ifunguro rya nimugoroba, haje imodoka Peugeot 404 yera n'abasirikare babiri umushoferi ubatwaye barakomanga kuri salo bakingurirwa. Undi mwenda bamushyira mu modoka umusirikare hirya no hino baramujyana.
Mwigeze mumenya amakuru ye? Mwigeze mumenya aho yagiye? Mwigeze mumusura?
Ntabwo byashobokaga. Bamaze kumutwara ubwo twatangiye inzira y'umusaraba, twazana abana umbana 8, mukuru muri twe yari afite imyaka 12 naho mutoya yari afite umwaka umwe. Bidatinze mama yabonye urupapuro ruvuye mu butegetsi rumumenyesha ko atemerewe kurenga komini atuyemo kandi akajya yitaba ishuri buri kwezi igitarama muri Siroti.
Ruvuye mu butegetsi hehe? Ni prefe, ni komanda w'igitarama?
Bavuga ko ari muri Siroti, donc service centrale de renseignement. Igitarama niho yagomba kujya yitaba. Nakwibutsa ko muri ibyo bihe twarasakwaga tugaterwa n'abajura. Mama yaratotejwe cyane afungwa n'inshuro nyinshi muri kasho ya komini Nyabikenye. Kuko maneko umukuru w'igitarama yaje mu rugo amubaza impamvu atamanitse muri salo ifoto y'umukuru w'igihugu Perezida Habyarimana, ahita amujyana muri kasho ya komine afungwa iminsi 7 anamburwa n'indangamuntu. Muri icyo gihe imiryango yacu uburenganzira bwo kuvurwa, kwiga cyangwa se guhabwa akazi mu bigo bya leta cyangwa by'abihayimana ntitwari tubyemerewe. Ababyeyi bacu ba mama bari barize ubwarimu, ubuganga, za sosiyare, ariko ntibabonye amahirwe ngo bakore batunge imiryango y'abana basigaranye. Abana bato bavutse nyuma yaho bazize abagabo basize abadamu babatwite. Hari n'abitabye Imana kubera kubura kuvurwa. Ababyeyi, umubyeyi yari afungiye muri komine atamugeza ku bitaro bikuru cyane cyane ko nta n'ubushobozi ekonomike bwari bihari. Ingero zirahari.
Andre Minani, musigaye muri abantu 8, uri umwe muri bakuru, wanyuma afite umwaka umwe. Mama we baramufunga ubutitsa, abaturanyi bababaniye bate? Mwabayeho mute?
Navuga nko ku myigire yacu yari akarengane gasagasa. Mu bantu babajijwe mbere yacu hari uwavuze ko Habyarimana batigeze yanga abanyagitarama, ariko njye mbona atari byo. Nta muhingiro nyinshi zibyerekana kandi zifatika. Nyuma yo kudeta abana n'abanyapolitike bize Ecole Secondaire ntibangahe. Abenshi twize serari artisanali, bashiki bacu bize complementaire familiale na za foyer sociale. Ministeri y'uburezi n'iy'abakozi ba leta yari yarahawe urutonde rw'abo bana ndetse n'abo bafitanye amasano cyane benshi muri twe ko twitiranwa n'ababyeyi n'abadata. Mu gihe rero minisitiri yayoborwaga na ministre Sekarija Loise na ministeri ya fonction publique yayoborwaga na Mbonabaryi Noe, ishuri cyangwa akazi kuri twe byari ibintu bidashoboka.
Abo baturanyi banyu, izo nshuti zanyu, zabafashije gute, mwabayeho mute?
Tugire neza rwose.
Nibwo nshaka
nkubwire Benoit Nshimirimana. Abatugire neza, ndashimira cyane abaturage nyine babatuba biwacu bakomeye kutuba hafi mu gihe nyine twari muri izo ngorane. By'umwihariko ariko turashima umubyeyi Tadeye bagaragaza wabaye minisitiri w'uburezi ku itariki ya mezi ukwa 8/2023 akaza no kuvanwa muri iyo minisiteri azize ko aha abana b'abanyapolitike amashuri bari barafunzwe. Ariko na nyuma yaho ntabwo yacitse intege mu gihe yari direkiteri wa sosiyete ita Rwanda ntiyahwemye guha akazi abana bari barangije mwayo mashuri y'ingoboka bakabasha kubaho no kurihira abavandimwe babo bato amashuri. Uyu mubyeyi yadufashije muri byinshi, turamushimira kandi twe turabizi. Undi muryango nashima rero, niyo myaka yose nyine twabayemo nyine inzira y'umusaraba, harimo umuryango wa Mwambusa Wenceslas wari bafite sosiyete yitwa Kusokondomwa, nabo ntibigeze badutererana mu bibazo twarimo, twararwaraga bakaturwaza, bakadusura, bakatugemurira, bakanaducumbikira. Tuzibagirwa ineza batugiriye. Sinarangiza kandi ninashimiye cyane Muzehe Twagiramungu Faustin warwanye ishyaka rikomeye mu gihe yayoboraga sosiyete ya Sitiri, yahaye twe muri tw'abana b'abanyapolitike akazi mu bushoferi cyangwa mu bukanishi no mu bintu byo kwandikisha imashini. Cyaturinze kwandavura no gusabiriza no gusuzugurwa, turabimushimira nawe.
Nyuma y'imyaka 13 mwumva yuko ababyeyi banyu bitabye Imana, ibyo mubimenya mwabyakiriye mute?
Twabyakiranye agahinda, birumvikana n'ishavu ryinshi kuko twagumye mu gihirahiro igihe kirekire, noneho dufite icyizere kuko bazagarukana, noneho tuza kumenya ko bishwe kandi bishwe rw'agashinyaguro. Twarababaye cyane nyine, ariko noneho icyari kibabaje nuko nta nubwo washoboraga no kuba wamusabira misa cyangwa se uguti ndakurikiriye. Ibyo ntago twapfiriye muri Nyagasani, tugumaho gusa turumirwa kugeza n'ubu ngubu imyaka 46 irashize. Ubu nibwo dutangiye kugenda tubimenya buhoro buhoro, cyane cyane ko n'Ijwi rya Amerika ryabidufashijemo rihamagara abantu bari mu butegetsi icyo gihe ababyeyi bacu bari bafunze. Tukaba tunashimiye Ijwi rya Amerika kuko ryakoze umurimo ukomeye, ko birimo kugenda bitwubaka, turimo kugenda tumenya amakuru menshi, cyane cyane aho ababyeyi bacu bagiye babashyira. Ariko na n'ubu turacyashakisha amakuru ya nyayo, tukaba twizeye ko Ijwi rya Amerika rizakomeza kubidufasha. Murakoze.
Andre Minani ikomera, kandi nanjye ndagushimiye cyane kubw'uyu musanzu ukomeye cyane uhaye amateka. Turizera ko n'abandi bazakomeza kuza gutanga ubuhamya nk'ubu bwawe, kugira ngo ukuri kumenyekane kandi mufatane mu mugongo, mwubake u Rwanda mwifuza. Urakoze.
Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukomeje kumva Ijwi rya Amerika mu ntangiriro z'ikiganiro n'abararikiye ubuhamya bw'inararibonye Madame Kabanda Nyirabagenzi Felicite, ubu uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Georgie. Inararibonye kubera ko yabonye byinshi birebana n'abafunzwe nyuma ya kudeta muri 73 yabaye ari mu Rwanda avuye mu Faransa ho umugabo we yari ambasaderi w'u Rwanda nyuma ya kudeta umugabo we Celestin Kabanda yagizwe prefe wa Ruhengeri. Inzu bari batuyemo yari hafi ya gereza inshuti ze ndetse n'abavandimwe be bari bafungiyemo. Uyu mubyeyi aracyafite intimba ariko yagize ubutwari bwo kutwakira. Mbahaye ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Nshimishijwe no kubakira kuri uyu mugoroba. Nagira ngo mbanze mbabaze mwabayeho mute muri icyo gihe icyo kubana, navuga ko mwari mwegeranye, abaturanyi mwari mufite, bari inshuti zanyu mwari musanganywe ariko bafunze.
Nibyo koko kuba mu Ruhengeri icyo gihe ntabwo byari bitoroheye kumenya ko abantu mwaherukanye muri jaride presidentiel le 1er juillet muselebra dixième anniversaire noneho bakwegereye ariko bari muri prison, kuko mu gikari cyo kwa prefe wahita kubona ikizu cya prison noneho ukabona na n'icyo bitaga spécial nyine yari izamutseho gatoya wagira ngo ni nka etage. Umuntu wazi rero ukamenya ko abantu bawe bafungiye aho ngaho urumva byarambarira n'agahinda. Iyo myaka yose uko wasohokaga kwa prefe warabitekerezaga kandi bikakurya kandi ntacyo wabikoraho.
Mwigeze se mubona nk'akanya, sinzi niba navuga mwifashishije yuko mwari mufite umwanya navuga ukomeye kubera ko wari umufasha wa prefe, uwo mwanya wigeze wifashisha ukavuga uti wazaterera y'akajisho cyangwa se wanagerayo akareba niba abo bantu bagihumeka?
Oya, kubera ko byari ibihe bigoye, twabaga mu Ruhengeri atariho tuvuka, nyine byahindutse tuhabona akazi yego, ariko kumenya ko nabo bacu ariho bafungiye kandi nubwo umufasha wanjye yari umutegetsi waho ntawavuga ngo hari uburenganzira cyangwa nta burenganzira, gusa twumvaga nta sekirite yacu nayo ihari kubera uko bantu baturebaga, twumva ko turi abanyanduga kandi turi muri prefecture tutagombye kubamo icyo gihe. Gusa nagize okazion imwe, hari umumama waje aje gusura umugabo we aho bamwakiriye bamusiga mu nzu azabaririza kwa prefe hariho, ndamwakira noneho umubyeyi ndamuherekeza. Ntabwo twinjiye, batwakiriye mu kadirishya aravuga ati narinje kureba umugabo wanjye, amuvuga amazina avuga ngo yari amuzaniye amasegereti na suvetema, bati ntabwo ushobora kumubona ariko bidusigire arabibasigira.
Mbese birashoboka yuko mwatubwira uwo mwari mugiye gusura?
Witwa Bizimana, ndetse nari muzi ariko abo twari duturanye bari bamuzi.
Uwo ni Bizimana Andreya uriya wari minisitiri w'urubyiruko?
Wari minisitiri. Umugore yakomokaga Ikibungo yitwa Babula, nicyo nari nzi kubera abo bari baje gusura umugore n'uwi Butare.
Gerayo babakirira ku kadirishya, ibintu murabisiga murataha?
Turataha, ntituzi niba yarabibonye cyangwa atarabibonye, ariko sera selfwa nakandagiye imbere ya gereza.
Mwashuraga se kubabona yenda muri mu rugo mukabona bagiye kota akazuba ukagira uwumenyamo?
Yewe, nta no kureba yahubwo urumva cyari ikintu cy'ubwoba gusa, sinakubeshya nta n'abanyir'urubandi twigeze tubona. Gusa kubera ko iyo gereza ntabwo yari itwegereye ku buryo ushobora kubona abantu batambuka, ariko wabonaga gusa inyubako zayo, ariko nta kindi twavuga ngo wabona hari imodoka igiyeyo abantu binjira cyangwa basohoka. Mu byo turi ntacyo nigeze mbona.
Nabwiye abumva Ijwi rya Amerika mu cyumweru gishize ko nzagerageza kubaganiriza no kubaha amakuru amwe ku byerekeranye n'iburanishwa mu rukiko rudasanzwe rwa bamwe, ndetse nkubaze waba waragize n'ubutwari bwo kujyayo.
Njyewe ku giti cyanjye, kuko abenshi harimo na bene wacu
ariko bavuze ngo azaburana umunsi runaka ariko se naravuze ndi ndetse nabibwira biseruka ntindumva nshaka kujya kureba perezida aho aburana
arakwemerera
arambwira ati nta kibazo njyayo ndamubona aburana ndahaguma aburana nongeye gusubirayo bose basomerwa nta wundi muntu ndagiriye mu iburana rye uretse kujya gusomerwa niho nashatse kujyayo nanone no kwihangana byasabaga imbaraga z'umutima kugira ngo ujyeyo ariko imana yarazinyambitse ijya kuba rero
nzi ko bitoroshye kugusubiza muri ibyo bihe bikomeye ariko ijwi rya Amerika rifite amahirwe yo kugira nk'umubyeyi usheshe akanguhe wabonye byinshi ukagumana byinshi kandi ugafasha benshi kugira umutima ukomeye nagira ngo nkubaze Kayibanda uwo uko wamubonye ahagaze imbere y'abamucira urubanza wamubonye ameza ate yarahagaze ate
yarahagaze neza ubona nyine wenda nta butware bwari bugaragaragaho cyane yari nk'umuntu wemeye gucirwa urubanza mbese ibyo bamubashisha akabisubiza wenda bamubaza rimwe na rimwe kumva ni sinike mu bibazo bamuha ariko akabisubiza yihanganye nta adahangana nabo
haba hari nk'akabazo wibuka bamubajije yenda n'agasubizo kamwe wibuka yabahaye kakugumye ku mutima
nta kibazo cyangwa igisubizo numva gifatika ariko harimo nk'akantu k'agasu navuga ko kari nk'agasuzuguro nyine mbese hari uwigeze kumubanza umenyari uwitwaga Kayibanda nawe yaramubaza ngo niko Kayibanda numva biranshutse numva mbese nta nubwo nibuka icyo yasubije ariko we rwose yarahagaze nk'umuntu w'Imana yumva ko nta kundi yabigenza nta wuhurana n'umuhamba ariko jyewe nanjye sinari mukuru cyane icyo gihe ariko ubw'amatsiko nagiyeyo nyine numva nshaka kumenya uko byagenze
usabye komanda biseruka ko yakwemerera ukajyayo wageze aho urubanza ruri bubere ndavuga igihe cyo gusomera abo bandi kubera kutabashije kujya mu rubanza rwabo harimo n'abantu bawe wari umeze ute hari benshi babyifuje batabishoboye hari benshi bari bagifungiye muri komini wabo badashobora no kuza kureba abagabo babo baburana
yewe nagiye bageze mu rukiko ariko nicara muri rubanda rusanzwe ndababona bose bategereje nyine icyo bababwira gusa njyewe nazanywe no kugira ngo nibura muri abo babashungereye cyangwa babareba hagire ubonamo umuntu azi cyangwa umuntu we uzavuga ati nibura naka yari ahari yarambonye cyane cyane ko hari ni benshi ariko hari n'abataraburanye icyo gihe muri abo bataburanye navuga nk'umuvandimwe wanjye muvunangiko sinamubonyemo nta nubwo yari kuri lisite y'ababuranye ubwo twari tuzi ko azaza muri turi yindi ya kabiri ariko nka mbaraga rwose twararebanye amadimenote de pie ibiganza abasirikare bose amfete bari menote amaboko n'amaguru ariko abandi bose bari menote bamwe bambaye imikara urabona rero abantu wabo waherukaga kubona lopromiejuye muri jardin presidentiel muri reception kongera kubabona bambaye imikara cyari ikintu kitoroheye umutima w'umuntu ariko nta kundi twari kubigenza nagira ngo batareba bakabura umuntu bazi
ubabonye urabamenya nabo barakubona barakwibuka
ndumva baranyibutse uretse ko bose bari boze nta wahekenyaga amenyo cyangwa ngo agira ati nge nabonaga bifashe neza
mwumvise ko mu buhinduri wa kazi muvuye mu Ruhengeri muzi neza ko musize inyuma inshuti n'abavandimwe wumvise umeze ute
yewe kuba mu Ruhengeri uzi ko umuntu agukeneye ariko ntacyo wamumarira byari bituvuniye kandi kubera impamvu z'akazi ntabwo twashoboraga guhitamo aho bohereza umutware wanjye twaragiye ariko twagumana ku mutima tukabasengera tuzi ko Imana ibibazo byabo ibizi kandi ariyo mucamanza w'ukuri izababuranira cyangwa se ikagenda uko izabishaka ariko ntabwo twashoboraga kuvuga ngo duhisemo tugiye kukibatujyanye aha mbere ya kudeta abaprefe babaga abaprefe mu maprefekture yaho twumva ntibamushyize Butare ahubwo twumva bamujyanye mu Ruhengeri nta nubwo nari nzi Ruhengeri aho ariho Rwen nari narageze Verenoro ni Rutongo no ku Gikongoro ntabwo twari tuhazi twari tutarahaba cyumva twaragiye gusa twumva ku bana bari bakiri batoya twumva nyine ni amashuri hagati nuko abana nibo bari bambabaje kubera ko twagombaga kongera guhindura indi miriye nanone batamenyereye ariko ku kibazo cy'abanyapolitike cyo twumvaga ko n'ubundi ntacyo twagikoraho dutegereza nk'abandi bose uko bizagenda
nyuma muza kumenya nk'abandi bose yuko bishwe batakiriho
yewe twabimenye twaratinze cyane uburyo rwose hari abo twavuganaga ukumva nta n'ubyemera ukumva ni nk'ibyo ubwirwa ariko ugatinda kubyumva cyangwa kubyakira ariko ntacyo twari kubikoraho twebwe byari birenze imbaraga zacu n'ubushobozi
nyuma y'imyaka 47 twongeye kubivuga twongeye kubiganira nongere nkwisegureho kugusubiza inyuma muri ibyo bihe nibwira yuko nkubaka ngufasha kugutwaza intimba ibyo ngiyo mbyibwiye gutyo mba nibeshya cyangwa se turabihuza
muri 2014 nagize okazio yo kujya mu Bubiligi mbese byaramarira gusa n'agahinda ariko nibura umuntu akishimira ko hari ikibaye umuntu ashobora kubivuga noneho aho tuvuga mwijwi riranguruye mukarirana hamwe mugahoberana n'amarira ariko ibyo by'ijwi ry'Amerika byabigiye mu mizi kandi numva rwose ari igikorwa gikomeye ari igikorwa cyiza mwakoze birababaje yego ariko ukuri kuratinda ariko ntiguhera guca muziko ntigushya ndizera ko hari benshi bizafasha cyane cyane abana abapfakazi bo hashobora kuba hariho bakeya kubera ibihe banyuzemo n'imyaka ikiza ari myinshi ariko njyewe numva ari igikorwa rwose cyagombye no gukomeza mbese ntibihagararira aha tukazagera igihe duhura nanone wenda bishingura amagufa yabo twibuka ku mugaragaro nk'uko ahandi bikorwa ariko numva ari igikorwa rwose nashimira ijwi ry'Amerika kuba baragize icyo gitekerezo
Madamu Felicite Kabanda nanjye mu izina ry'ijwi ry'Amerika nagira ngo ngushimire nk'umubyeyi kora wafashe aka kanya ukakigomwa ukaza kugira ngo udusangize kuri ubwo buhamya bwawe kandi ngushimire cyane ubutwari bwuzuye ububyeyi wagize kugira ngo ufate umugongo uko wabishoboye abadi babikeneye nongeye kugushimira kwa waje kuganira natwe
namwe ndabashimiye ko mumpaye umwanya wo kuvuga icyari kindi ku mutima ni byinshi umuntu yavuga ariko ntabwo wabivuga ngo birangize
igihe cyose muzashaka kuganira natwe turahari tuzabaha ijambo
murakoze cyane Venice
murakoze namwe ikiganiro twabateguriye ni hano gihagarariye hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye mbashimire kandi namwe mwese aho muri hose mukurikira ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe